Asishe one time, re tshwere bongwana botjwala bobala. Asishe one time, re tshwere bongwana botjwala bobala.
Motivo re gagametse tsa jenene di wetse ne ga siwa pele. Siwa pele.
Asishe one time, re tshwere bongwana botjwala bobala. Asishe one time, re tshwere bongwana botjwala bobala.
Motivo re gagametse tsa jenene di wetse ne ga siwa pele. Siwa pele.
We go, we up and down, I'm feeling myself. My groovy mode is activated. Jaga a re botshele, ke tletse black label. E ya fashion, entle ka re tsenelele. Tshwara mano ka ditsebe, ama duke, ba betsa 100. We the new generation, ya go sa tseke.
Siwa blue flame, lapsi or masquerade. Vansession, Leone, Harry. Leone hari tlhofe.
Asishe one time, re tshwere bongwana botjwala bobala. Asishe one time, re tshwere bongwana botjwala bobala.
Motivo re gagametse tsa jemene di wetse ne ga siwa feiwa. Siwa feiwa.
Asishe one time, re tshwere bongwana botjwala bobala. Asishe one time, re tshwere bongwana botjwala bobala.
Motivo re gagametse tsa jemene di wetse ne ga siwa feiwa. Siwa feiwa.
We gon' be dancing on this festive. Siwa feiwa every weekend. They be drinking whiskey, Campo, Gini, Biri, Hakiti, that's a decision. Mr. Bini, he does the killing. We looking different.
Asishe one time, re tshwere bongwana botjwala bobala. Asishe one time, re tshwere bongwana botjwala bobala.
Motivo re gagametse tsa jemene di wetse ne ga siwa feiwa. Siwa feiwa.
Asishe one time, re tshwere bongwana botjwala bobala. Asishe one time, re tshwere bongwana botjwala bobala.
Motivo re gagametse tsa jemene di wetse. Ziwa vele.